tugiye mu Rwanda aho urukiko rukuru rwa Kigali rukomeje kumva abatanga buhamya b'ubushinjacyaha mu rubanza rwa Charles Bandora uruhande rw'uregwa ubu nirwo rurimo guhata ibibazo abatanga buhamya hashingiwe ku nyandiko mvugo zakozwe n'ubugenzacyaha umwe mu banyuze imbere y'urukiko yari umucuruzi kimwe na Charles Bandora yazanywe mu Rwanda kuburanishwa na n'inkiko z'icyo gihugu afanywe muri Norvège mu mwaka wa 2014 mu mwaka nyine n'inkuru mwateguriwe na Jean-Claude Mwambutse
umwe mu batanga buhamya babiri urukiko rwumvise yari umucuruzi mu gace ka Ruhuha aho Bandora nawe yari afite ibikorwa byinshi by'ubucuruzi uyu mugabo yemeye kuvugira mu ruhame ariko asaba ko amazina ye yagirwa ibanga mu itangazamakuru yagaragaje Charles Bandora nk'umuntu wavugaga rikijyana wari ufite umutwe w'abasore bitwara gisirikare yashinje Bandora ko yamusahuriye imitungo irimo n'imodoka gusa ngo imodoka yaje kwishyurwa ku bwumvikane bw'umutangabuhamya ndetse n'intumwa zoherezwaga na Charles Bandora icyo gihe wari utaragera mu Rwanda Bandora yari yategetswe kwishyura imitungo mu rukiko ku rwego rw'ibanze ariko nyuma y'ubu bwumvikane ahagarikisha ubujurire yari yamaze gutanga ubwo yahataga umutangabuhamya ibibazo Bandora yakunze kurangwa no kujijinganya bigafata igihe kirekire mbere y'uko haboneka ikibazo ibi byatumye umucamanza yihanangiriza uruhande rw'uregwa yashinjaga gushakisha ibibazo bishobora kuba bidahari cyangwa se uregwa akaba atabanje kujya inama n'abamwunganira mbere y'uko binjira mu rukiko umucamanza yumvikanye kenshi yihanangiriza uregwa amubwira ko bimwe mu bibazo bitandukira kuko bidahuye n'inyandiko mvugo umutangabuhamya yakoreshejwe mu gihe cy'ibazwa mu gihe cya jenoside umutangabuhamya avuga ko Bandora agaragazaga ingufu nyinshi cyane imodoka ze ebyiri ngo zakoreshejwe mu gutwara interahamwe ndetse niyo umutangabuhamya yari yasahuwe na Bandora igakoreshwa mu gutwara interahamwe zigabye ibitero ku Batutsi nubwo uyu mugabo yari vice president w'ishyaka MLND byari ku butegetsi umutangabuhamya yavuze ko Bandora ari wakoraga akazi ka president w'ishyaka kubera ubushobozi bw'imari yari afite nyuma y'iki cyiciro cy'abatangabuhamya bazanywe n'ubushinjacyaha uregwa nawe agomba guhamagaza abamurengera urutonde rwabo rwo rukaba rutarashyirwa ahagaragara Jean-Claude Mwambutsa BBC Gahozamiryango i Kigali.